USamuel oqala isahluko 27 verse 1. UDavide wathi enhlizweni yakhe, ngiyakubhupha ngelinye ilanga ngesandla sikaSawuli, akukho kungcono kimi kunokuba ngibaleke ngiyezweni lamaFilisti. USawuli akungiyeka angabe sangifuna emkhawuleni yonke yakwa-Israyeli, ngiphunyuke esandleni sakhe. Verse 2. Wayesesuka uDavide wawela yena nabantu abangamakhulu ayisithupha ababenaye, waya ku-Akishi indodana kaMahoki, inkosi yaseGathi. Verse 3. UDavide wahlala u-Akishi eGathi, yena nabantu bakhe kwaba yilowo nalowo nomuzi wakhe, uDavide enawo umkakhe bobabili, Ahinohama waseJizreyeli no-Abhigayili waseKameli umkaNabali. Verse 4. Kwabi kwakuSawuli ukuthi uDavide ubalekele eGathi, akabe samfuna futhi. Verse 5. UDavide wathi ku-Akishi, uma ngifumene umusa emehlweni akho, mabanginike indawo komuye wemizi yasemaphandleni ukuba ngihlale khona, ngokuba inceku yakho izakuhlalelani nawe emzini wenkosi na. Verse 6. U-Akishi wamnika isikilagi ngalolo suku, ngaloko isikilagi lingelamakhosi kuze kube namuhla. Verse 7. Umumo wezinsuku zokuhlala kaDavide ezweni lamaFilisti wawungunyaka nezinyanga ezine. Verse 8. UDavide nabantu bakhe benyuka bangenela amaGeshuri namaGerizi nama-Amaleki ngokuba lawo ayakhe kulelozwe kwasendulo ekuyiweni eShuri kuze kube sezweni laseGibhithe. Verse 9. UDavide walichitha izwe akashiyanga muntu ephilile, owesilisa nowesifazane, wathatha izimvu nezinkabi nezimbongolo namakamela nezingubo, wabuya wafika ku-Akishi. Verse 10. U-Akishi wathi, ningenelephi namuhla na? UDavide wathi, bekuse ningizimu kwaJuda, naseningizimu kwamaJerameli, naseningizimu kwamaKeni. Verse 11. UDavide akashiyanga wesilisa nowesifazane ephilile ukubayisa eGathi ethi, funa basicebe ngokuthi wenze njalo Davide. Yayinjalo indlela yakhe zonke izinsuku ehlezi ezweni lamaFilisti. Verse 12. U-Akishi wakholwa nguDavide wathi, wenze ukuba anengwe nokunengwa ngabantu bakhe abakwa-Israyeli, ngalokho uyakuba inceku yami kuze kube nini.